ubu tuvugana kuri isaha magazine neza neza impande biro kumudugudu wa Kangondo aha inyarutarama mu murenge wa Rimbera mu karere ka Gasabo mu mugi wa Kigali. Ndabona imbere yanjye wa police benshi bambaye impuzankano z'akazi bafite n'imbunda, ndabona n'abandi baturage nagiye numva ko babahaye amajire y'icyatsi kugira ngo nibo bashinzwe kuba bafasha abaturage kuba basohora ibintu byabo mu mazu bakimukira mu busanza. Ariko hagataho ndabona nanone imodoka nyinshi zirimo amakamyo yo mu bwoko bwa fuso, ndabona n'amabisi yo mu bwoko bwa pasiteri. Kugeza ubu rero aya makamyo ya makuru nagiye mbona kuva saa sita z'ijoro nuko yatangiye kuza muri iryo joro. Ariko n'aba bapolisi biragaragara ko ukurikije uburyo bambaye harimo abarayeho, nabo nagiye mbona bari bambaye n'imyenda y'imbeho. Bigaragara ko igikorwa nk'uko twagiye tubibona ku mbuga nkoranyambaga cyatangiye nijoro, itegeko ni ukwimuka babishaka cyangwa batabishaka. Ariko hagati aho ngaho kugeza ubu harimo abashobora kuba bashatse kwinjira muri Kangondo cyangwa gusohokamo ntabwo byemewe. Nanjye ubwanjye nk'umunyamakuru nashatse kwinjiramo, abapolisi bakavumira, narindi n'abandi banyamakuru. Umva bamwe mu baturage twaganiriye uko bananiwe kwimuka n'uko byabagerekeye.
Nari mvuye ku kazi hanyuma inje nsanga bashyizeho barere ko nta muntu winjira nyine hariya. Ubwo rero nyine byancanze nyine ukuntu ndi bubigenze, kubera ko urabona umuntu waraye ijoro aba ananiwe n'inzara n'iki byose n'ibitotsi. Amakuru mfite ni uko bari kuvuga yuko bagomba kwimura abantu nyine batuyemo.
Wari uhatuye habaga mu ruhe rwego?
Habaga mu rwego rwo gukodesha ariko n'inzu, nababwa mu rwego rw'akazi. Twarangije kwishyura ariko urumva amafaranga ntayo twari dufite, urumva ni ibintu bidutunguye.
Aho wari ukodeshaga wagombaga kuzavamo ryari?
Nari ntaravamo kubera yuko amafaranga aratarashiramo.
Urerekeza he rero n'ibiguma gutya?
Ubu nyine ni ahantu dufite ho kwerekeza, kubera ko urabona ni ibintu bidutunguye kandi dukora n'akazi, urabona ni ikibazo.
Ubu twumiwe nyine.
Unijwe n'iki?
Twumijwe n'uko urabona niba umuntu akorera hano twari narinjenje mu kazi nsanga nyine bafunze nta muntu wemerewe gutambuka. Nkoreramo hari.
Ubwanyu byagombye kugenda bite?
Bakaduhaye igihe tukitegura na nibadufatirane gutya, kuko gutya ntabwo ari byiza. Turamenya umwanzuro bari bufate.
Ntabwo bemerewe gusohoka, si bemerewe kuvoma, imigezi bayifunze, imigozi yajyanaga umuriro bayiciye, kandi rega yanaciye hano igiye kubica. Uri kumva nta muntu wemerewe gusohoka, bo bari mu nzu. Amakara, abo bantu bishwe n'inzara. Ntabwo tuzi ikintu kindi kiri bukurikireho nyuma y'ibi ngibi. Ibi ngibi ntabwo twagira, kuko ejo baje kudubwira ngo itegeko ni ukwimukana. N'ikindi kintu uwo minisitiri yavuze, yari yazaniye abanyamakuru be. Ikintu yavuze ngo itegeko ni ukwimuka.
Abanyamakuru barashaka kuvuga iki?
Ni uko twe twabonye abanyamakuru ba Radio Rwanda, Televiziyo Rwanda n'abandi banyamakuru, ikindi kinyamakuru cyari gihari. Nta kindi kinyamakuru, kandi iminota yahamaze. Bashinze amatete bahita bahamagara abaturage, ni iminota 20 yahamaze. Ikintu yahagurutse, uwa mbere yarahagurutse aramwakira, uwa kabiri ahita aza aravuga ngo ikintu twari tuje kubabwira ni uko guhera uyu munsi kugeza ku cyumweru nta muntu ngo tuzajya gusengera mu busanza. Ubwo nyine uri kumva ni ikibazo. Ubu tugiye kurirwa hano, ubuse turarya iki? Nk'abanyamakuru ahubwo mutuvuganire n'abasirikare batuye hano, we bari hano, wenda bagenda tuzanira ibiryo tube turira hano hanze. Kuko n'abari imbere nitujyamo n'imbere se ubundi turarya iki? Abandi abari imbere amazi si bemerewe kuvoma, waraye atavomye si yemerewe kuvoma. Umuriro bawuciye ntabwo wabona naho uhahira. Uri kumva n'abari imbere bari kwifuza gusohoka, ati cyaduha tugasohoka tukajya kurya nyabisindu wenda muri resitora. Uri kumva natwe nitujyamo imbere nta n'ikintu tuba tugiye kumara, ahubwo mudusabire batuzanire ibiryo hano tube turira hano, nta kibazo twe dufite.
Eric bagira ubusa, abo n'abaturage bananiwe kwinjira muri Kangondo. Hari abaturage badashaka kuvayo, ariko hari n'abandi bifuza kwimuka ariko bananiwe kwinjira aho bari batuye. Byifashe bite?
Venuse Nshimimana, ndakumenyesha ko iki kibazo cyatangiye kuva kare, haba ubutegetsi ndetse n'abaturage batabyumva kimwe, ariko ku bwa Naremba cyangwa kuri Naremba hari bamwe bavuga ko bagombye kuba bahawe uburenganzira bakajya gusohora ibintu byabo bakaba kwimuka, ariko ntabwo bemereye kwinjira nkuko nabikubwiye. Hagataho ndakumvisha uyu muturage uyu niko abyumva, buriya hari na bagenzi be bahuje icyo kibazo, ariko hagataho ndere ko twumva uwo muturage Virusi Nshimiyimana nkakubwira ko ikintu nabonye mu kanya na Hoze mbona akadege ko mu bwoko bwa drone cyangwa katagira umupilote kagenda gatambuta ubutumwa buhamagarira buri wese aho ari kuba yasohoka akaba yajya mu modoka akajya kwimuka yimukira mu Butanza mu mazu yubatswe n'umushoramari. Ikibazo kimaze imyaka itanu na n'ubu ngubu kitari cyagwa kimuteze n'utashimima.
Ngende umushoferi mujya kumamagara umbwira ko ahantu hose bagose nagusohoka nakwinjira. Ngende atuye banamushiki wanjye afite imiryango icumi akodesha ibamo abantu akagira inzu y'ibyumba bitatu na sarabamo. Ibyijwe muri leta bifite inyungu rusange igihugu tugomba kubyakira, kuko niko biba byagenze leta iba yadutekerereje nk'abanyarwanda, kuko turi abanyarwanda twumva ukuri kandi tukanyenda ku mategeko y'igihugu cy'u Rwanda, kuko ni leta yubatswe yubakitswe. Ndabyumva ariko nayo ikatureberera ikareba inyungu rusange n'inyungu z'umuntu aho yakuraga naho yinjirizaga. Ibi bibaye ntabwo twabyanga. Ahubwo nshatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga ko nk'ubu nk'umuryango wanjye niba urimo hano babuze buryo ki wenda bajya ku kagari bakajya kuvuga ati wenda iyo nzu turayemeye, nabuze buryo ki ninjiramo wenda njye kubabwira dukusanya ibintu tugenda aho abandi bari tujye kuba twahicara. Njye ndasaba rwose ko mwadufasha nk'abayobozi batureberera leta yubatswe n'umubyeyi wacu Perezida Paul Kagame twemera, abantu baraye hanze bakaba bakwinjiramo, abasohoka nabo bajya mu kazi wenda simbizi kuko buriya hari impamvu ibi byabaye bakaba bajya mu kazi. Ariko nkanjye njye ndasaba nka leta y'ubumwe mudufashe, niba umuntu yarafite ahantu yajyamishaga umushyitsi n'umwana wenda nitwemera iyo mazu kandi turayemeye kuko n'ubundi niko byagenze, muturebere naho umushyitsi azajya ajyamo
naho umwana
yajyamo. Njyewe nta gikorwa na kimwe nacyanga leta y'ubumwe yakifashe y'icyemezo, kuko njye ndi umunyarwanda nkunda u Rwanda navukiye mu Rwanda sindi umunyamahanga. Ariko mudufashe abantu bahafisha ibikorwa byabatungaga murebe ese bazajya hari ahantu bazajya iki bazabaho gute umwana azigate aho bakuraga ibibatunga bazabikura he baragurishije wowe mucyaro barahamazeyo. Mukora ikintu gituma umuntu atakwisanga mu mubabaro, kandi twadushimira leta y'u Rwanda Perezida wa Repubulika y'u Rwanda y'ukarama y'ukaramba yatugeneye kuba hagwanya genocide kandi n'ubundi turacyamusingiza. Ntabwo ibi ngibi byamanira kugira ngo atekereze umunyarwanda bitewe n'ibikorwa yagiye agerageza gukora.
Ibi nta nubwo ari kuvanga ni ukuvanga wenda ngo n'ubwumvikane ni itegeko, kuko nimba bavuze ngo kwimuka ku ngufu urabona hano harayemo abasirikare na polisi baruta abasivile bahatuye kandi baza bikwije. Bivuze ngo twebwe nubwo babaze twavuga ngo umunyarwanda afite agaciro mu gihugu cyiwe, ariko ntabwo ariko tubibona. Nimba turaturariwe igipangu kikararirwa n'abasirikare batandatu nta ntwaro dufite, ariko bakaza bitwaje intwaro zirenze kandi kutwimura nago ari ubwumvikane, ari ubwumvikane batubwira ngo ese abashaka amafaranga ni bande, ese abashaka ayo mazu ni bande,
kwarindira umutekano hari cyo bitwaye
biragitwaye. Ubuse burabona nimba naraye ku kazi nkabanje nkabura uko na ubwo uri kumva ubuse ndirirwa he nzarasigiye kunyicira hano ku muhanda.
Wasabye uburenganzira bwo kwinjira ngo ufate ibintu byawe?
Reka nago byemewe. Ubuse duhagaze hano si tuba twinjiye twanabifashe? Isibye ko no kubifata nago mbizi nako.
Abo ni bamwe mu baturage bavuganye n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa, bamwe bifuza kwinjira muri Kangondo bagafata ibintu byabo bakimuka, abandi bavuga yuko abasirikare babarusha umubare. Eric Bagirubusa, abo basirikare n'abapolisi barimo bafasha abaturage kuva aho ngaho muri Kangondo nkibarize bo nta miryango bafite aho ngaho nyirizina, nabo barimo basohora barimo bimura.
Vyanose Nshimiyimana, kugeza ubu ngubu kumenya ngo niba muri izi nzego z'umutekano ziri guhatira abaturage kuba bakimukira mu Busanza ngo zaba zifite n'imiryango, kugeza ubu nta muntu ndabona ufite nk'umuryango. Ariko amakuru nagiye mpabwa n'abaturage bahano bagiye bambwira ko amakuru babaga bari gupanga kugira ngo babimure bayahabwaga nabo bo mu nzego zabo bakaza bakayabibira ku mu buryo bw'ibanga nkakumenyesha ko rero uko ngo natangiye nkubwira ko ikibazo cyatangiye nijoro mu bwambi bwo kubimura watangiye nijoro hari abantu bari babonye amakuru mu ibanga ku buryo abagabo barishoboye bari barangije guhungisha ibyangombwa byabo bamwe twagiye tuganira bari hakurya za Kibagabaga ariko ugeze Kibagabaga kugira ngo ubashe kubona koko iyi gahunda ikomeye byanze bikunze ntavuga ngo disimusiga ntabwo bamusiga hano muri Kangondo nakubwira ko kugira ngo uwe uri Kibagabaga nibwo ubona neza neza umusozi wose uko inzego z'umutekano zipande mu kugira ngo zirangize igahunda yo kwimura abaturage.
Eric bagira ubusa watwibutsa muri make ukuntu icyo kibazo cya Kangondo cyaje umugambi wo kubimura naho bigeze ubu.
Avenutse Nshimimana nakubwira ko kuva mu 2017 haje gahunda yo kubwira abaturage ko bagomba kwimuka bariko hahise havuka ikibazo cyo kuvuga ngo umushoramari ari kubabarira amafaranga make bigera naho bajya mu nkiko kugeza ubu imyaka itanu yarishize hari n'umwe mu baturage witwa Jean de Dieu Shikama yarafunzwe azira ibingibi bavuga ngo bari kubya genocide bitewe n'amagambo yasohoye yakwiza ku mbuga nkoranyambaga namenye ko yatangiye kubazwa ku wa mbere ashobora kuzajyanwa mu bushinjacyaha nakubwira ko rero ubutegetsi buvuga ko bagomba kujya mu mazu agendanye n'igihe kandi ngo aho batuye hagomba gukorerwa ibikorwa by'inyungu rusange ariko bo bakavuga bati ibikorwa by'inyungu rusange ntabwo bigomba kudukandamiza bitukamira ku mitungo yacu batubarire amafaranga ariko bo bakavuga bati ubutegetsi bukavuga bati bugo mwanze mukunda mukumba kujya mu mazu hagati aho rero ikibazo kimeze gutyo ariko nkakwibutsa ko hagati aho hari imiryango yari yarangije kugana inkiko umunyamategeko twavuganye umwe mu babunganiraga yandibuka avuga ngo ibigiye kuba muri Kangondo biragaragaza ko u Rwanda we yarufashe nk'ishyamba ritagira umutware avuga ngo ni mu ishyamba hahandi ushobora kuba inyamaswa iruta iyindi iyimira kubimura muri ubwo buryo nuko yabigeranije Venuse Nshimimana.
Eric bagira ubusa umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika ukomeze ukurikirane iyo nkuru yigeze kubumva Ijwi ry'Amerika makuru yacu ataha gataho ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza.
Ndagushimiye nanjye Venuse Nshimimana kandi ugira akazi keza.